tengo enfoque y mi ritmo viaje. Itarondore kama mi wampore. Gizengo mvuge imirimo yawe. Itarondore kama mi wampore. Nahera mugi tondo ukira. Iririmba nishire. Nahera mugi tondo ukira. Nishire nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire
nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire
nahera
nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire
nahera
nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire
nahera mugitondo
kwizera kanda bakwiringiye nibaza korwa nisoni ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye nibaza ahiriwe kanda bakwiringiye nibaza ko ahiriwe ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye ahiriwe abakwiringiye ahiriwe
ahiriwe
ko bivuge neza, wampaye amahoro.